aad baad u mahadsantahay Haashim Cabdi Nasir waan dhowahay wixii la yiraahdo ba maalmihii dambe uu soo socdaa uu iimaan doonaa Mareykanka uu soo xidxeetanaya ugu dambeyn wuxuu bartanka ka istaagay dagaalka u dhaxeeya Iran iyo Yuhuuda dawladda Mareykanka ee hoggaamiyo odayga lagu magacaabo Donald Trump ayaa ugu dambeyntii dagaalkii u dhaxeeyay Iran iyo Yuhuuda soo gashay iyaduna diyaaradaheeda iyo gantaaladeedaba ay si toos ah u qayb qaadanayaan ee dagaalka u dhaxeeya Iran iyo Yuhuuda. Hay'adda atomic-ka ee dalka Iran ayaa ku dhawaaqday Haashim in la weeraray 3 xarumood oo hubka nuclear-ka ee wax gumaade ee Iran lagu bacriminayay, kuwaas oo ku yaalay Fordow, Natanz iyo Isfahan. Waxaana la sheegay in si xun loo weeraray goobahaas. Dawladda Shiicada ah ee Iran ayaa si kulul uga hadashay xarumahan ay weerartay xukuumadda Washington, iyadoona sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyin adag oo ka mid ah mirooyinka ay beeratay xukuumadda Washington sida ay hadalka u dhigtay. Hay'addan ka soo baxda dalka Iran oo hadalkeeda sii wadata ayaa xustay in Mareykanka uu meel weyn uga dhacay xeerarka caalamka. Wariye ka tirsan dawladda Iran ayaa sheegay in kaliya la burburiyay godkii laga soo galayay xarunta Fordow, isla markaana xaruntii ugu weyneed ee Fordow aysan wax dhibaato ka soo gaarin duqeymihii ugu dambeeyay ee ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dawladda Mareykanka. Sidoo kale dawladda Shiicada ah ee Iran ayaa durbadiiba markay dhaceen duqeymahan shaashadaha TV-yadeedu waxay soo saareen qariiradaha saldhigyada Mareykanka ee ku yaala daafaha caalamka gaar ahaan kuwa dhaca Bariga Dhexe, iyadoona mar kale sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyin gocasho ku ah Mareykanka. Goor dhow madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo garbihiisa ay taagan yihiin mas-uuliyiinta ugu sareysa ee dalka Mareykanka kuna sugnaa aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka ayaa waxa uu yiri: "Hadda waa nabad Bariga Dhexe. Taariikh ayaan sameynay. Cid kale oo taas sameyn karto ma jirto," ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump xilli uu la hadlayay warbaahinta.
Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's number one state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.
Saraakiil sare oo ka tirsan dawladda Shiicada ah ee Iran oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in waqti hore la faarujiyay xarunta nuclear-ka ee Fordow aysan hadda ka dhalan wax khasaare ah duqeymaha ay fuliyeen diyaaradaha Mareykanka. Sida ay warbaahinta Al Jazeera ka soo xigatay Mahdi Muhammadi oo ah taliyaha guddoomiyaha baarlamaanka Iran oo fariin qoraal ah ku baahiyay barta ka saaray la oran jiray Twitter-ka, dagaalka u dhexeeya dawladda Shiicada ah ee Iran iyo maamulka saahinada cadowga Yahuudda ayaa markan maraya Haashim meeshii ugu sareysay, iyadoona labada dhinac dawladda ugu dhow u habar wacnaya. Yahuudda waxaa garab siinaya Mareykanka, dawladda Shiicada ah ee Iran iyana markan waxaa la filayaa inay garab istaagaan dawladda Ruushka, Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta iyo ururka isku magacaabay Xisbullah, kuwaas oo maalmihii la soo dhaafayba sheegayay in Mareykanka haddii duqeymo uu ka geysto gudaha dalka Iran iyagana si toos ah u soo geli doonaan ee dagaalka u dhexeeya Iran iyo Yuhuuda. Afhayeenka Xuuthiyiinta ninka lagu magacaabo Yaxya Sariic oo maalintii shalay warbaahinta la hadlay ayaa xusay in Mareykanka haddii si toos ah u soo galo dagaalka, marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee Babul Mandabna uusan ammaan noqon doonin, sida uu sheegay afhayeenka Xuuthiyiinta Yaxya Sariic, ayna beegsan doonaan maraakiibta shixnadaha sida iyo kuwa dagaalka ee laga leeyahay dalka Mareykanka. Sidoo kale Haashim oo haddaan u soo weecino dhanka duqeymihii saacadihii la soo dhaafay iswadaarsadeen Yahuudda iyo dawladda Iran waxaa ka mid ah: dawladda Shiicada ah Iran ayaa tan iyo habeenkii xalay waxay fulisay duqeymo kala duwan oo khasaarooyin culus dhaliyay, kuwaas oo ay ka fulisay gudaha deegaanada uu maamulo maamulka Yahuudda. Duqeymihii ugu badnaa ayaa saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Talaabiib ee caasimadda u ah maamulka Yahuudda, iyadoona dhismayaal iyo goobo muhiim ah ay ku dhaceen gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dawladda Shiicada ah ee Iran. Sidoo kale maamulka Yahuudda ayaa xalay duqeymo culus ka fulay Iraq iyo Saakay, magaalada Tehran ee caasimadda u ah dawladda Shiicada ah ee Iran. Sawiro iyo muuqaallo lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya gantaalada maamulka Yahuudda oo ku hooban ayaa gudaha magaalada Tehran, iyadoona kuwa qaar dhulka soo dhigay nidaamyada difaacyada hawada ee dawladda Shiicada ah ee Iran. Geesta kale kumanaan Yahuud ah oo ku nool daafaha caalamka ayaa dhigaya marba marka xigta dibadbaxyo waaweyn oo ay kaga soo horjeedaan in sidaan loogu maado ehelkooda sida dulmiga loogu deegaameeyay dhulka Falastiin. boqolaal yahuud ah ayaa saakay isugu soo baxay magaalada Washington ee caasimadda waddanka Mareykanka kuwaas oo sitay boorar lagu soo qoray erayo calaacal ah oo ku socday dawladda Shiicada ah ee Iran dadkan ayaa si jamac ah waxay ugu dhawaaqayeen Iran nabad baan rabnaa naga raali noqda ayay ku cataabayeen dadkan yahuud ah ee ku sugan magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka
Stop the war Iran we are sorry we want peace
Haddaba heshiis wixii ku soo kordha ee dirirtan wajiga cusub la soo baxday ee u dhaxeysa Mareykanka Yahuuda iyo dawladda Shiicada ah ee Iran ba wararkan iyo barnaamijyadeena dambe ayaan hadduu Allah ugu dilay idmo dhageysiyaashana ugu soo gudbin doonaa hadba wixii ku soo kordha insha Allah